waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kala wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa 4 bisha Janaayo ay tahay 2019 sanadka 2024, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada melbourne. Magacayguna waa xasan jaamac. wararka waxaa ugu waaweyn booliska victoria oo sheegay inay digtoonaan dheeraada ku jiraan kadib markii nin lagu toogtay magaaladan melbourne, ninkaas oo caan ka ahaa kooxaha burcada oo la dhihi jiray sam cabdulraxmaan. 3 dabkaymeedyo ayaa weli ka sii socda gobolkan victoria aan dhehe. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. waxaanse wararka ku bilaabaynaa sicir bararka dalkan australia ayaa waxa uu gaaray, ayaa la yidhi, heerkii ugu hooseeyey muddo sannada, wuxuuna hoos uga dhacay 2.8 oo uu joogay, haddana uu noqday 2.4 marka la xisaabo 12 bilood ee u dambeeyey ee december kweka. taas ayaa macnaheedu yahay, ayaa la leeyahay, in bankiga dhexe ee dalkan australia ay u badan tahay inuu lacagaha dulsaarka markaasi dhimo ama hoos u dhigo. isbahaysiga federaalka ayaa wax yar ka horeeya, ayaa la yiri, tira ahaan cod aruurin la sameeyey, iyadoo arintani imaanayso wax yar uun ka hor doorashada federaalka ee la filaya inay dhacdo ka hor bartamaha bisha may. cod aruurintii u dambeysay ee ay sameysay shirkadda roy morgan ayaa lagu ogaaday in isbahaysigu uu heli lahaa 50% codadka, halka alb-na ay ka heli lahaayeen 50%. markaasi natiijadan ayaan waxba ka bedelnayn, ayaa la yiri, tirakoobyihii u dambeeyey ee bilihii iyo toddobaadyadii u dambeeyey la sameeyey. waxaana sidoo kale tirakoobkan natiijadiisa la mid ahaa mid ay soo saartay shirkadda la yiraahdo news poll oo la daabacay isniintii, sidoo kale mid ay samaysay shirkadda la yiraahdo yugov oo iyadana la daabacay bilowgii bishan janaayo. taageerada xisbiga greenka ayaase aad hadda u burbursan, ayaa la yiri, iyadoo madaxa roy morgan michel levin ay sheegayso in xisbigu uu helay tirakoobkii ama tiradii ugu yarayd muddo wixii ka dambeeyey sanadkii 2023. nin ayuu toogtay booliska queensland, waxaana uu ku toogtay magaalada townsville. ninkan ayaa cisbitaal ku jira, xaaladiisuna ay aad u daran tahay. booliska queensland ayaa sheegay in toogashadani ay dhacday kadib markii askarta booliska ay ka jawaabeen guri laga soo wacay oo ku yaala xaafadda vincent ee magaaladaasi townsville, halkaasna ay ka heleen nin ku hubaysan mindi. askarta ayaa sheegay in markaasi booliska halkaas joogay ay xabad fureen, ama ninkan xabad ay ku fureen kadib markii uu diiday amaro isdaba jooga oo lagu lahaa joog oo aha u soo dhaqaaqin dhanka booliska. booliska victoriana waxa ay sheegeen inay digtoonaan dheeraada ugu jiraan dagaal ka dhex qarxi kara kooxo kadib markii toogasho lagu dilay nin caan ka ahaa kooxaha burcadka oo la dhihi jiray sam cabdulraxiim, oo maalin cad la shirqoolay lana toogtay halkaana lagu dilay. ninkan oo 32 jir aha ayaa la dilay isagoo u lugaynaya gaarigiisa oo yaalay xaafadda preston ee waqooyiga magaalada melbourne subaxii talaadada ahayd. dean thomas oo ka tirsan cutubyada dilalka baare ee booliska victoria ayaa sheegay in bulshadu aysan hadda waxba ka cabsanayn, laakiin wuxuu intaa ku daray inay jiri karaan argoosi laga fuliyo toogashadan.
Of course we're concerned about that, but we have nothing at this stage to suggest that there will be.
Tabcan waanu ka walaacsanahay, ayuu yiri, taas, laakiin waqtigan la joogo ma jiro wax caddaynaya ama muujinaya in argoosi uu dhici doono, laakiin waxaanu ka codsanaynaa cid kasta oo xiriir la lahayd qofka dhintay inay booliska la shaqeeyaan oo na siiyaan macluumaad kasta oo ay hayaan, nalana shaqeeyaan si aanu u helna, ayuu yiri, ciddii ka dambeysay dilkan maxkamadna markaasi loo horgeeyo. Jim Everett Brulia Minamata oo ah nin indigenous oo gobolka Tasmania degan ayaa lagu xukumay kadib markii lagu eedeeyay xadgudub ama waxa trespassing la yiraahdo kadib dibadbaxyo ay uga dibadbaxayeen bulshada indigenousku keymaha alwaaxyada laga sameeyo halkaasi oo ay diideen inay ka tagaan si aan loo jarin markaasi geedahaasi ninkan oo 82 jira ayaa lagu oogay dacwo ah inuu diiday inuu ka tago goob alwaaxyada laga jarayay ee meesha la yiraahdo Sticks Valley bishii Maarso oo sanadka la soo dhaafay waxaana la ganaaxay $500 laakiin waa uu diiday inuu bixiyo ganaaxa ama uu maxkamadaba tago.
They have no jurisdiction to place fines on me in the first place. I'm not an Australian citizen. I'm an original person in this country.
Markeeda horeba sharciyadu ma haystaan ayuu yiri inay ganaaxaan ma ahi muwaadin Australiana waxaan ahay dadkii asalka u lahaa dalkan waa dhulkaygii waxa aan isku dayeen in difaacayo yiri dhulkani wuxuu ku yaala dalkayga waxaan difaacayaa sharciyeena ayuu yiri marka waxay ila muuqataa in dawladdu u baahan tahay inay taas fahanto ama ogaato waana jeclaan lahaa inaanu ka wada hadalno dawladda la hadlo ayuu yiri saddex dababka kaymaha ka ololaya ayaa weli ka socda baadiyaha gobolka Victoria hal dab oo isniintii biriq ka dhashay ayaa gubay dhul ka badan 69,000 oo hektar meel ku dhow meesha la yiraahdo Dimbola laakiin shaqaalaha dabka damiya ayaa sidoo kale la dagaalamaya laba dab oo la xakameyn la'yahay oo ka gubanaya Grampian National Park madaxa maaraynta dabka kaymaha ee gobolka Victoria Chris Hardman ayaa sheegay in markaasi cabsida ay qabaan ay tahay in labadaas dab ay ugu dambeynta is soo gaaraan taasoo caqabad ku noqon karta ayuu yiri shaqaalaha dabdamiska ayna dhici karta markaas in dabkaas uu sii socdo muddo toddobaadya dadka deegaanka ayaa lagu boorinayaa inay diyaar garoobaan ama diyaar noqdaan hadii xaaladu ay ka sii darto laakiin Monica Revelo degan Dimbola ayaa sheegtay in qofna uusan dhayalsanayn ama yareysanayn khatarta dabkaasi ayna og yihiin khatarta gaar ahaan kuwa sida qoyskayga oo kale ayay tiri oo laguba khasbay in la daad gureeyo ama ay qaxaan
You could definitely smell the smoke as you were leaving and driving down on the highway.
Runtii qiiqa urkiisa ayaan soo gaaray ayay tiri markii meesha aanu ka baxaynay wadada weyn markaanu saarnayn dareen runtii adag ayaa jiray waxa dhacayna ma ogid ayay tiri sida dabayshu u socoto iyo sida dabku u sii kordhayo ayay tiri kooxaha arrimaha binaadnimada ka shaqeeya ee ku sugan dalka Democratic Republic of Congo ayaa xaqiijiyay inay cabsi weyn ka qabaan dadka rayidka ee uu qabsaday andhahe dagaalka ka sii socda halkaasi ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kooxaha maleeshiyaadka mid ka mid ah hay'adahaasi Save the Children ayaa sheegtay inay si gaar ah uga walaacsan tahay caruurta iyo dhallaanka yaryar iyadoo 1.5 million oo caruur ah ay ku sugan yihiin magaalada Goma oo dagaalku ka socdo taasoo ah baa la yiri kala bar shacabka halkaasi ama magaaladaasi degan madaxa Save the Children ee dalkaasi Congo Greg Ram ayaa sheegay inay maqlayeen warar laga naxo oo ku saabsan kufsi wadareed iyo rabsho ka dhana caruurta oo toddobaadyada la soo dhaafay dhacay waxa uu sheegay in talaabo degdeg ah oo caalami ah loo baahan yahay si wax looga qabto xaaladda
Our priority for children and their families in Eastern Congo is healthcare is providing supporting
Munnaanta ee koowaad waa caruurta iyo qoysaska bariga Congo waana inaannu siino caafimaad inaan siino ama ka taageerno nafaqada aasaasiga ah waa waxbarashada waa inaannu ka caawino waxbarashada waa inaannu ka difaacno dhibaatooyinka hadii ay xanuunsan yihiin waxay arki karaan ayuu yiri kalkaaliye caafimaad ama dhaqtar waxay helaan cuntada aasaasiga ah ee daruuriga waxyaalaha dhacay maalmihii u dambeeyay macnahoodu waxa weeye hawlahaas oo dhan inaynaan markaas noo suuragelin inaannu sameyna ayuu yiri dalka Mareykankana wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegtay inay shaqada ka eriday dad ka badan 20 oo ka shaqeynayay baaritaano dambiyeed oo lagu baarayay madaxweyne Donald Trump shaqaalahaasi ayaa la fahansan yahay inay ahaayeen dacwad oogayaal la shaqeynayay dacwadoogihii gaarka ahaa Jack Smith iyo kooxdiisa dadkan shaqada laga eryay ayaa ahba la yiri calaamadihii u dambeeyey ee dhibaatada markaasi ka dhici karta wasaaraddaasi cadaaladda. Tan ayaa sidoo kale waxa ay ka turjumaysaa ayaa la yiri sida ay maamulka Donald Trump uga go-an tahay inuu dowladda ama shaqooyinka dowladda ka eryo, gebi ahaanba shaqaalaha ay u arkaan inaysan daacad u ahayn madaxweynaha. Saadaasha hawada Britta magaalada Melbourne waa daruuro iyo 22, Sydneyna waa roobab iyo 26 halkii Australian dollara. Maanta waxaa lagu sarifayaa 62 senti oo dollarka Mareykanka ah. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.